Tumbeta italia katika anga.
Like this. That is how the trumpet will sound.
Kuna so many vile discussions zinaendelea online. Eh? Mm-hmm. There are some people who are even justifying. A grown-ass man. Mm-hmm. Ana justify wale watu kufanya what they did. Ni mbaya. Mbaka zingine hapa jana, Lenana. Eh, niko na...
Nilipata ukiwatch... Nani? Diana.
Yeah. Lena ni metingwa.
Yeye ni mrefu. Eh. He was the tallest guy in school. Eh. So akisimama, he was yake iko juu ya desk. Alafu amemba wewe.
Perfect. What did they do? Kicked it open.
Pa!
Quick kick. Nini imeanguka? Ka revolver 22. Mhm. Ile inazunguka tu hivi. Everyone.
Na wewe kuna kaka nyingine.
Kila mtu akahepa.
Ya ikonene.
Ikonene.
Episode 672.
Yes,
ndio.
Yeah.
Na leo tuko na the elephants in the room.
Goja kwanza.
Ya elephant yetu iko juu ya miti.
Kwanza, hujasema zile vitu zingine.
Oh, like subscribe, share, tell a friend, tell a friend.
Hizo ziko China jo.
Yeah, hizo zilienda China.
Okay. Like, subscribe, hit the notification button, tell a friend.
Yeah.
Na robo mefrai sasa.
Kabisa.
Okay, okay. Yeah. And we have elephants in the room.
Yes.
First of all, there's something we did not address. Elephant ya kwanza last time. Nakumbuka tukipanga show mafu akasema, ah, story ya futa bada. Because weekend, we make sure hamjakana amani. For reasons. Eh? Robo is disappointed. There were some things alikuwa amepanga.
Mm.
Was supposed to hang out and stuff like that. Akanipigia simu. Oh, you're not hanging out anymore because of you. Yes, nikatumia Mwaf collaborations. Ali accept akiwa kwa ndege. Said mekama hapa nani Arsenal guys mianza kuwa very very kind towards us. Tumekaribishwa hapa hivi before tuanze kushoot. Zaka amekuja na makaimati.
Kubwa hivi.
Ni kamati ya rocha hapo taki. Zaka ulikuwa wapi weekend?
Weekend likuwa place inaitwa what? Pit stop or something.
Mm-hmm.
Yeah, hapo ndio nilikochea game. Hapo ndio nilikochea. Ulitrai kunipigia? Hatukuwa tunasikizana cause it was noisy. Mm-hmm. Watu walinipigia tukiwa 1-1.
Mhm.
So hatungeweza kuongea, ilikuwa na kelele, sikuwa na kusikia. So I just pointed at whatever was on the table. Tuko tumechafua meza, ilikuwa chafu, suliona.
Watu walikuwa serious.
Ah, meza ilikuwa chafu. Ilikuwa chafu. Alafu game ikaisha, tukatoka hapo tukaenda place nyingine. Hiyo jina inani skip saa zote, but iko somewhere karibu na South B huko hivyo.
Mm-hmm.
And hizi places za rumba rumba hizi.
Unajua mkichapo memory pote.
Selective amnesia.
Yeah. Selective.
So tuliavuko ka after hizo my drinks huko hivyo, ilikuwa ni food. Yeah, sister angu, shout out to my sis, she held it down.
Yeah. Mm-hmm.
So yeah, after that ni kukuja tu home. I was disappointed, yes. But it wasn't that serious for me because ile tulikuwa tunataka tulishaipata. Hii kwangu niko naambia wase ilikuwa ni bonus. Watu ni kama bonus, but as much as ilikuwa inafaa kuwa bonus, vile hatu kuipata pia ilikuwa disappointing kiasi because the way we lost it, ingekuwa ni tumechapo hizo nne watu walikuwa wanataka kusherehekea, ingekuwa sawa, but ilikuwa ni Pena mazubu waga uchungu.
Yes.
Hey, pena waga uchungu sana. Ama pena na kiwa nilikia last minute. Kituka 90th, 90th minute hivi. Hizo ndi waga uchungu kabisa kwa one side na furaha kwa the other team. But it is what it is. Let's move on.
Yeah, I think we got nabonga na robot throughout the game. At least he was calm under pressure. But we're supposed to meet... I was supposed to watch the game together. I don't know what happened.
ana
ka sasa robo sijui alienda wapi, alikuwa akanishow sijui umeenda area gani.
Unajua hiyo mchezo, hiyo mchezo ya town hiyo assassin anajaribu kututetea hapa. Ati yo tulikotia.
Because they did us that.
Wanaumia.
Jesus, kila robo.
Ungebeba league, haungebeba league.
Yes.
Alafu wabebe Champions League. Ngisikia hii Champions ndio sisi tulikuwa tunataka.
Ah, zizi.
Jamaa iliouma.
Zizi. Kuuma iliouma. Robo si nimesema.
Kwanza walikuwa nitakio double. Alafu ndo anze wajipanu, anze
kutembea. Robo si wewe mtu ulikuwa unataka tushinde ndio kukuwa na nini na barbecue hapo nje. Sasa una umeitan tena imekuwa.
Mimi hata sikuwa mimi prediction yangu mimi nimejam. Juu muli ni disappoint. Prediction yangu ilikuwa come true. Unajua kuna bigger picture hizo prediction. She calculate. Me spend a lot of money, a lot of energy kufanya calculation. Sleepless night. And it was almost coming through until mfanye mablanda kadhaa. Mkako ati atacheki kwa league sasa itunaweza acha. So mfanya PSG pia wanakuja wamekuwa ti wenye Europe. Ile Europe ilikuwa gani elite teams, elite clubs peke yake.
Lakini
unajua mchukua dabu.
Lakini tuseme tu, lakini tuseme tu kweli. Tuseme tu kweli. Ile najua ndio kuna watu wata disagree, na if you disagree kuna comment section pia unaweza discuss na grandmother yako. But huo referee alikuwa kuna vile yako anatutakia.
Hapana.
Kuna vitu alikuwa anafanya azikuwa. Yellow ya nani ilikuwa unnecessary.
Refa alikuwa.
Refa alikuwa zi. Alibalance kiaje robo.
To be honest, the final ni ya final. Mimi nilibamba. Outcome, of course, I expressed my feelings. As vile nimesema, mimi collaboration yangu nilituma live and direct. Teke.
Lakini
imeakseptiwa. But imeakseptiwa vile ametoka ni. Akiwa kwa international waters.
Waters.
Milikuwa libe predict mimi. Le robo amesema. First, yeah, Premier League didn't go my way because nilikuwa nimesema zote mbili mfike final. Premier League on the last day, hii ingine mfike final, but you both lose for dramatic purposes only.
Yeah.
But of course, tukibonga nini, Mwaf nimejaribu kumtafuta. Sijui kama ameland, alisema by the time tuna shoot up.
By the time tuna shoot up anafokuwa ameland.
Ako guanzo.
But niko sure saizi kwa jili ya jet lag na vituka hizo. Iyo flight inakuwa gandefu sana, sindio? Iyo flight si dhani ni hizi za kawaida. Kuna flight zile mi ujua, si za kawaida. Za Japan, China, hizo area.
But nimeulizia like, iko nini guys on the ground, eh? Kasikia, like customs alika almost 3 hours.
Alikuwa suspect?
Sijui. Hakuwa suspect.
Akifika huko acha kujita Mwafrika. Akita Mchina. At least ya manuve. Wapu najua yu waga natu macho tukujua.
Angekwa wale machainizi wa kitambo. Tujua kitambo kukua na machainizi black
guys.
For real?
Hata kiulizo watu waseme, me I come from Roysambu. So Roysambu najua tika road kitengenezo
kulikuwa kuna
watu tu chenye zuko ama hiyo hiyo njia kwenda asemea kutoka hizo mali SGR inapita one of those towns mali na simamu Sultanahmud asemea natoka
hizo sides
hizo side hapo
but he tried so much not to look like you. Nakumbuka hata alikaa hapa akanyoa.
Alikuwa nafikiri hata inge incognito mpaka mwenda clean shaven na look more Chinese.
Kina
nilimtupa nilimwambia jite mu China. Yale nduka utusone mu Afrika. Okay, Ebola.
By the way, pia inaweza kuwa another issue. Travel, nini ma travel saizi cheki Amerika mpatia na travel advisory ya.
Yeah,
watu wasikuje Kenya. Eti wakuwe careful wakikuja Kenya.
US ni machiza, ne? So Kenya was just chilling.
We're just chilling.
Tulikuwa tu na internal issues zetu hapa.
Yeah.
Watu matamtam mingi.
Yeah.
Then wakasema walete clean wafungue hiyo center yao hapa. Wakishafungua center then tu wanapatia an advisory against sisi. Where else tungekuwa gatu tumechill.
Tumetulia.
Na monitor border zetu. And tumetulia.
Yeah. Cause hiyo nini imekuwa
since your story token imekuwa nikiona some video clips za wasee huko Kongo. Mm. Kuna doctor fulani alitumwa apatie raia nini news ya vitu zina happen. Msesi alitolewa mbio ingine.
Like
pak boda boda zao mazao wamemtoa mbio. Wataki ujinga.
Talking about
school unrest.
Yeah, we were talking about schools unrest. And I think since Saturday nilicheki, I think after utumishi, the next one there was a school, but the one I didn't expect ni Kauhia Girls, like these schools and yeah, because I schooled chuenye nilikuwa naacha pia story about ilikuwa walking distance, na kama kwa zile shule tulikuwa napelekwa benchmarking for discipline, that was one of them. You should be like those people. So that after that kumekuwa na, you know, every day watu hiyo parents wanatumwa messages, come pick your kids. School has been shut down indefinitely. So do you think now is a high time, maybe the Ministry of Education, to like close schools indefinitely for some time?
Probably.
Mm-hmm.
Probably. But this is going to be controversial. Two things should happen. Either my parents were involved in how some of these unruly kids get punished. Unakumbuka kitambo we didn't do shit in school juu kulikuwa kuna viboko. The only reason viboko ilitolewa ni juu kuna wase ma teachers hawakuwangi responsible na vile chapa watu ni kama vita.
Corporal punishment.
Yeah. So hiyo in a controlled environment, in a way that enyewe ukifanya kitu ya kijinga sana, instead of you going to jail for life, viboko mbili zinaweza kuweka back online. Viboko mbili tu zikuweke back online. So sasa ile mastudio unajua yenyewe ukifanya kitu ya kijinga, kuna viboko mbili zinakungoja. Si eti tena, I'm not advocating for ile violence, mi wana maodijo. Kuna maodijo wengine wako frustrated wakiwa home kwao, and then wanaenda kupeleka hiyo frustration kwa students shule. And probably that's the reason why some students don't feel like they need to rebel. But the fact that hii inakuwa ni kama chain reaction, kuna wase wengine wale nothing is happening but wameona zingine zinafungwa, so they inaitwa kuingia kwa hiyo bandwagon ya kutry kukuaka wase wengine. But I feel like there should be some sort of like disciplinary action taken against wale ma studio na sababisha. Because there is no reason. Mshaona what happened in that other school. And you're trying to do the same thing. How dumb are you? Like, I know you're a kid, but there's a level of nini unafakuwa na hata kama mtoi. So kuna some type of punishment inafakutokea. So that you see effect wase wengine wale wako. Kuna watu hiyo wanataka kuwa chuo. Mina kumbuka kitambo. I was one of those kids wako wanalitaga shushida shule. But kuna watu yuko unaona kabisa wanataka kusoma. So tunawa disrupt juu. Sisi tunataka things ziende our way. So and the only thing that brought us back to kwa straight line ni my parents wetu waliitwa. Mina kumbuka, although kuna a few times my parents wangu waliitwa mali nilikuwa naonewa. Mimi nilikuwa napenda kuonewa sana. But parents wako naitwa naambiwa, mna amekaa hapo, odijo hapo na mtoi hapo, mnaongea. Ndiyo kutry kuisolve. Si ile tu mwalimu anadisaisa kwenda kuchukua a whole bunch of sticks anachapa mtoi bila parent wake kukua hapo. Because that ends up being abused to some extent. Mi uona, kuna waseo, kuna maudijo wengine waga naichukua gatufa. But I think these kids, they need their ass whooped.
But for me, I don't think beating up kids, actually.
Not beating. Like, there's a difference.
Okay.
There's a difference between beating na punishing.
Okay, punishing them through beating their asses. You know what I'm saying?
Caning.
Through caning.
Beating in mwizi.
Sometimes, in most cases, when you're dealing with rebellious kids, and you choose maybe physical discipline, to actually solve it, you only make it worse. Sometimes they get hard-headed. I've been in schools where, kama yo chunilikuwa, likuwa tunaonua wojo.
That's what I'm saying. That's
like
we don't want
that. Like Bunsen burner.
Atutaki hiyo.
Mimi Bunsen burner, nijua kazi yake nilikuwa nafikiria so, used for jua tuko tumefika unajua mkiingia chuo like the first 2 weeks 3 weeks some just get to know each other bado in the process of you know watu wengine wanakuja late na nini so learning starts a bit later but siati you know kuna vile mlikuwa mna make depa na make sure ama pia maudijo wengine na stay in line and that was you through Buns and Bana na imetumika sana hata kuna ule model alikuwa anajulikana na yeye amo yake and he feels naked without one even during break
so that's the
but
shit I'm not
it did not reflect to atuku hiyo ni tamu haikuingia
let me rephrase it in a different way because I think tutanini
yes
tuseme unafanya makosa repeatedly unafanya the same thing right budako the difference between budako akikwambia uache kufanya hiki kitu na mwalimu kuambia ufanye hiki kitu itakuwa ni nini what will make the difference which one will be more effective or did you kuambia ama budako
it depends
that's what I'm saying hiyo story ya Buns and Bana wewe did you alikuwa anaifanya akiwa peke yake me I'm saying like there's kuliko kuna vitu zina yani kuna level mtu yeye akifika you need their parent to be there so that whatever discipline they had given the parent is there so that mtu yeye ajue hii kitu nimefanya si huyu mwalimu peke yake anaona ni mbaya hata parent wangu anaona ni mbaya ikifika sasa level haezi sikiza hawa wase wote wawili at some point pia mnafaa ku decide kuna watu maybe they don't belong in these institutions
For me,
that's why I think suspension
works.
Yeah, very
true. So, Robo, do you think it's not staying in school?
First of all, tukiangalia history, because this story, but it's still hot. Na tumona tu, like earlier this week, after Madaraka Day, ndo watu yu alikuwa arraigned in court. Na unonato kiwa kotini, bado kulikuwa na watu, kuna watu walikuwa mevaa, reflector fulani zimeandikuwa sijui. Hizo reflectors zilikuwa zimeandikuwa nini? Nimesa ukuziangalia kuzi jana nilirudi kwa keja very late. Nikuwa nimeenda kuchuza boli ya usiku. So nika watch news.
Kwa match?
But...
Mulikuwa wea maho?
Nilikuwa... nilienda kuza ball. Na ni timu yangu ka win game zetu zote nne. Nikichapa watu nyosha wa vijana.
Mliwekelea nne.
Kiwaambia kujeni hapa ndio hapo kwa wale pia.
Zack is a sika imati. Sika imati ni match.
So, history and guys we promised. If there are people who are going to pursue issue itakuwa ni sisi. Because it's a high time kukuwe na watu wale watakuwa na sauti kitu ilifanyika. It has been hii mambo ya moto it has been happening for many years since hata kabla sisi tuingie high school then tukiwa high school then after I think generation yangu nikiwa chuo hakuna chuo ilibana ilichomwaga hizo miaka I can't remember I really can't to strike tulikuwa but I can't remember because ingefanyika nilikuwa editor wa magazine ilikuwa inaitwa Flavor high school definitely tungeiandika sikumbuki anyway imeandikwa story au shule imechomwa ndio siombe majenzi kuna vitu zinafanyika si ati si tulikuwa mangati pia si ni vile tulikuwa na hizi digital but we had new school newspapers and magazines tulikuwa tuna nini tuna publish pia so sikumbuki but kwanza niangalie process flani watu wa kuna so many vile discussions zinaendelea online there are some people who are even justifying a grown-ass man ana justify wale watu kufanya what they did ni mbaya mpaka zingine unaenda ku comment unasema let me leave sometimes you leave people to their folly unaona so you leave it you don't want to engage kuzukisha engage mtu atataka kitu anataka wengine wanataka tu attention sijui kwa nini watu wengine wanatafuta likes ama watu engage zako unaitaga nini ile
engagement farming
exactly kuna watu wanataka hiyo unge kitu haiko so that people engage there but alafu yenu unza interject tu at any time so
watu wale watu walikuwa arraigned in court jana, watu wanafikiria automatically watapatiwa bail. Things don't happen that way. In murder cases, Kenya, they are bailable. But ukiangalia most of them, apart from our na siasa, watu wengi ubailiwa after 1 year. Ndio mtu patiwa uwe. Kuna ga delays uletwa. And these delays are very important. Because kama umeua mtu, familia yake siko, mabeshte zake sio wako, wanafeel nini? Kuna anger. So ukiwa mtu alafu kesho kuone mtaa umepita hivyo,
anaweza
kukuta na retaliate na kuue pia. Then you set up that
chain reaction.
Unaona? So wagani that delay is always important, so that cause tunasemaga time heals. Watu wakipitia trauma inatekigi. Kuna wale wanapona haraka hivyo hivyo. Kuna wale then na take time. Unaona? But at least mtu akikaa for 1 year, at least apatia most of the people time ya ku heal. Alafu itapatia na ukitoka unarelocate na familia yako uende area nyingine. Unaona? So especially kama mlikuwa mnakaa ni board moja. There's no way hii anatamada especially mtoyo wangu. Alafu kesho namuonea mtoyo wake wameenda hivyo wanarudi na wamebeba ma shopping.
Going on with their normal life
as if nothing happened. Ile pain mtu ata retaliate. Then apelekwe madhare, psychiatrist aseme huyu kuna kitu iliruka, psychologist aseme huyu kuna vilile ilimuaffect. This other guy walks. So it, unaona? Alafu kiangalio situation hata ya utumishi, watu wengi ni watu ya makarao. Don't forget pale kuna karao senior than mwingine. So wherever ukithink, maybe wewe ni junior cop, na mtu wako aliuliwa na senior cop kid. Na unafanya job na budake. Unafikiria life itakuwa business as usual. Alafu budake anakuitaga na wapatia orders. So there's so many intricacies zile watu hawajui. But the problem with our country is nobody is sitting and looking at those things. Hakuna. Bro, kama kuna mtu buda fulani alilia alikuwa anataka kupita na babdo haya juu ya mtu wake. Is anybody watching that man? Alafu kesho apate watu wao wengine, the alleged perpetrators
wako kwa streets.
Kwa hata kuna mwingine anapita hivi. Kuna mwingine hata alikuwa amehagiwa na karao na alikuwa anasema this is not a political rally. Don't tell us that what to do or to these we came here for our kids and you're concerned about the safety of our kids and you know we want answers. But now, like, my question was, like, we've had several schools. Yes, I is mekuwa closed indefinitely. Mainly because they're citing issues. Sahi, as I said, it's purely spontaneous. Nakumbuka sisi tulikomendiwa kwa assembly. That is 2008. Tulikomendiwa kwa assembly, tukaambiwa, like, you know, many schools thought that Jamhuri will be among the five. Because kitu you happen, sana second time, I don't know why. First time, kosawa. Second time hata ukiangalia big fires zenye tumekuwa tukiaddress za kitambo around May, June huko. So sisi tuliambiwa ni aje, very good, want to commend you, you've heard what happened in Upper Hill. Unfortunately one student died because of a dormitory fire that year at Upper Hill. But sasa tukaambiwa changes only strike. Lisema hapana. Because we had no reason, but ni vile tu tumesikia awa ameenda hivi. So saini zasema if you're in an institution, students wakisikia hivi because they watch news maybe when they're having their meals, wanasikia oh chui imeenda hivi. Na sai anything yenye they're not happy because there's a the whole education system needs an overhaul, according to me. The way we've been approaching higher institutions of learning, sana in high schools. Because unapata parents, they spend a lot of money kwa raima level. But ingine, afadhali tu apata tu just any slot. And then, nikaa memtupa tu huko. We always demand for the best mtoye kiwa hapa, but I have not seen even a lot of private schools, because I don't know, gava sijui ilikamaji ka trick. We don't trust government. Watu wao kiwa from 4 to 13, but we trust the institutions from 13 to 17.
Ian, hiyo hesabu ni rahisi. Kila mzazi anataka watoto wake waende wapi?
National schools.
National schools, then we proceed waende wapi?
Why can't they build nini zenye wako na zile levels zenye wame bring up nazo?
So, where will they get money to
they're expensive private schools.
Yeah, that's what I'm saying. Like, for the national schools, if you level nataka, it means pocket za ma politicians it have kukua dug into. Yeah, and they don't want to do that.
But kuna swali ulikuwa bado ile nyingine ulikuwa umeuliza zaka kaongea juu ya caning and all that.
Oh yes, yes.
So the thing is, for me, one of the ways,
oh, juko na mtoto, yes.
One of the ways is vitu tunaweza prevent pia hizo issues za fire ni kuna kitu about school discipline. Squeeze is limited to who can discipline the student, which I totally agree with. Juko na kuna walimu pia ni sadist. Kuna wengine pia they don't
think
rationally. Mwingine na mambo yake.
Yake kutoka home.
Atakumizia mtu ibibu. Unaona. But discipline should be there. But how is this discipline effected? Tukiongea about sahi kuna mashule zimefungwa already. I think by now ni kaa 7 schools zimefungwa already. Do you agree with this au kufungwa shule? I totally agree. Ukiniambia hata nikipata nao ma principals, I'll congratulate them for doing the right thing. Tunasemaga mwalimu wakisikia dalili ya kuna something hapa. Wa suspect this can go easy about a group of people ama one or two inaweza kuwa wengi. The best thing the principal can do ni kufunga shule
immediately,
watoto waende home.
Alternatively
ni kusema Saturday there are no classes, no activities, all parents, all kidogo wazazi ni waga too busy kwenda shule, all parents should come to school. If you're not coming to school, your kid is coming home. So that walimu waki parents wakikama wapate time ya meeting na wapate time ya kuspend time na watu. Do you know what that does?
Ina disrupt
whatever.
Kuna ina instill some parental discipline.
Kuna kitu makarao ufanya. Watu wajaielewa nini ya mangati. Ni vile tu makarao pia kuna wale wa mangati au itumia vibaya. Ilikuwa kama karao kiona mnatembea maboika wanne. Waangalie. Unasema ndudilu asikiaga mienendo yao ikuwa mzuri. US bambako ukuwa black akipita hivi.
Fit description.
Fit description. But waga ni mienendo zao. Walking with intent. So wakiwaona wanne waneza waita. Wawasumamisha hapo kaa wanawa. Ama washike wawili. Mbinyo wawili endeni. Unaona? Then but mtachiliwa. That's why kitambu likuna pata. Sangini umeshikwa. Then makarao wanakuwa chilia tu at a certain time window. Do you know what that does? If you guys were planning to commit a crime, if you were planning to commit ama mnaenda fanya kitu mbaya, itapata ile plan yenu imekuwa disrupted. So shule wakiona kitu, shida ni walimu, the problem nasikia sikuizi hata walimu wa kawaida wakisikia kuna kitu mbaya inaenda kufanyika wananyamaza. Because they don't want to be part of that process. So anachia bado nienda na nani? Walimu. I don't know socially and ethically pia if come on wajuagi wanafanya the wrong thing. Kuzi kuna walimu walinasikia walisikia dalili ya kitu mbaya inaweza fanyika utumishi. They didn't take action. So your disruption is very important. It's very important parents wakikam shule ama watoyo wakienda home.
But then, I think your parents going to school is more easier.
Parents
could disrupt.
Exactly.
Movements.
Stuff. Nani one day
only.
Then mnakuja, spend time with your kid. Kwanza mnakuwa na meeting. Kama kuna issues ina discussiwa, then parents wana separate na watoyo wao. When you have your kid alone, anaweza kuambia, kwanza kuna kitu inapangwa. If you are open with them, kuna hii nini nda kufanyika usiseme ni mimi, nini, anakuambia, then you can escalate it. Then wale wanakandi wabaya, waneza chukuliwa, waekwe kando for more deeper engagement. Either wapelekwe home na mzazi ambwe, go take endu kenee 2 days, ama sa zingine pia get a counselor to work with them. We are looking at ways. Caning inawakna, kuzi lazima tuangalie growth process ya mtu hii. Mtu ule kwa high school, yuko 18 ama 17 kumkain ai inapatiaga pia wengine wanakuwa na low self esteem especially amongst peers mabishti ulipigwa unajua but at primary level caning kidogo kidogo du touchings in a work but for ikifika high school the other level levels of punishment. Now one of the punishments were gani mzazi amekuja mwalimu yuko umekewa kesi. Hiyo ni one.
Go bring your parents.
Eh usiposikia wawili yes. Mzazi ende na wewe wapi nyumbani? Cuz that school has over 1,000 kids and we don't want to risk life yata moja. Wenda home na mzazi, mkonge huko mzazi tafadhali. Kuna institutions lazima uende shule na report kutoka psychologist. Yeah. Kama ulikuwa na issue
hapa Kenya.
Hapa Kenya lazima ulienda ama counselor akakuona na akapatia na report. Cuz watu lazima wekwe. Kuna watu wana so many issues. Then say pia ukiangalizi mashule kwa nini zingine zinaanza ku pick up na hizi issues ni peer pressure. The biggest influencers especially for teenagers. Peer pressure huendelea up to time tunadai. Watu fikire gatu ni teenagers pekee but for this group it's very big because wana go through physical changes, emotional changes. Yes. Kuna mtoi anatoka from a single mother family. Unaona? Ana issues wengine wana wazazi. Kuna wale anatoka from unsupervised families. Kuna yule anaishi na babake peke yake, single dad. The dad akuagi. Kuna watu wanatoka from so many different backgrounds. Then wanakamu wana converge mali moja. Wengine wanakamu na walikuwa exposed to drugs. Wengine wamekuwa abused. Wanakamu mali moja. Then the identity they wata try kuform inaweza kuwa negative identity which ita ndo kama ya kuruin shule. Unaona kama wasaba walikuwa mabeshte. They formed a negative identity which may come ikalet your disaster. So mina sema parents na teachers cuz we blame parents so much but niliwa challenge nikouliza watu hiyo walienda shule it's been 4 weeks wale wa boarding wazazi hawajakuwa nao. Unaona but me hata sai as we speak ninge urge Ministry of Education cuz tushaanza kuona hii trend mashule zinaanza kufungwa one by one. Hakuna any harm waseme next week Wednesday shule zote waende midterm an early midterm. Wachukue tu 3 days wakuje home kila mzazi yake na mtoto yeye sasa mnaendeleaje huko shule cuz I'll have that conversation. Kuna shule imefungwa hapa jana Lenana. Niko na
nilipata ukiwatch tuwa nani Diana.
Lenana imetingwa
I think since your time yetu. Lenana sasa imekuwa tungo.
That's one of the because, best schools bana.
Of course tuko na ita change but he may go through changes. Tuko na ita changes.
I still see no changes ila tupa.
Ile tupa
kumbe. Sasa tunaona so many changes.
Kwa sababu ni spontaneous. Sasa hata marako ikikamba kwa sani yako. Hai. Oh. Oh, excuse. Sijui nini. Kitu fani I don't know kama like do you think like sana sana these schools are governed they put in too many hours in class mpaka sasa now it has a negative effect on students because majuzi wife ameenda one of these posh schools so she works with is a scholarship za nini
ISK
so no ni hizi tu za paki hapa za Wahindi akaniambia students wako huko they attend classes when they have class as in I have mathematics at sijui nini so unapata hata even the lessons are too spaced but sasa you're in a boarding school don't have to go home you are still there. Do you think bado nini inaweza kuwa cause sisi tulikuwa tunafanya 11 subjects say uko like
say zime reduceiwa si ndio
I think it needs some remodeling
and just maybe, remodeling and maybe
include maybe change that with something that is trying to maybe touch maybe because kids they are going through a lot of changes with UMSM. It's still trying to rediscover themselves even through an indiscipline case you might even try and understand umtoi anataka ku express nini out of him. Now maybe instead of nini yeye ku bring out negatively, unaweza muuliza maybe what would you want na nini, maybe take one day off and spend time with these kids, maybe psychiatrist. Si tulikuwa tunaenda tu kulikuwa gana ofisi ya guidance and counseling, but hiyo ofisi ilikuwa ina nani alikuwa gauko yatsi, sijui kama ulimwacha
yatsi, yeye alikuwa super,
you know, si tulipata services zake. I don't know if she was so kulikuwa gana, she was a very nice teacher na nini, but ulikuwa na joke ukienda that room, I'm not saying me her, tulikuwa tunayogopa juu ulikuwa unaogopa ukienda hapo umejiseti. Ukienda hapo sema I'm going through such and such and such, maybe kuna maybe they should have this not even in that specific room, because ukienda hapo inakaa kama uko na shida, but it should be integrated in the curriculum. Like come talk nini, this is what you're going through, you guys are going through this, we are going to handle this, use sports, use clubs, use nini, because you spend a lot of time in class. Unapata ule mtu mwenye anangoja tu free time, anaona masaa inaenda, anaanza kutafuta ama ku impact wasi wengine negative.
Eko nene, so nimekuwa nikibonga na wasi wako US, najua na wasi wangu wako US jo, kama bado uja join LEMFI jo, unangoja nini? Make sure umetumia promo code Eko nene. But saizi wacha nibonga na wasi wako Europe, na pia nibonga na wasi wako Brito. Usisahau kuwa join LEMFI na tumia promo code ikonene, so that on your first transaction ya 100 euros utabaki umepata 10 euros cashback. Na kama uko Britain, on your first transaction ya 100 pounds utabaki umepata 10 pounds cashback. So unangoja nini? Baki umechangamka. Na usisahau kuwa bado ukiwa hizo ma area za majuu, unatabaki umepay your bills hapa Kenya. Tuseme unataka kulipia madhako internet ama unataka kumlipia stima, unaweza tumia paybill haraka haraka. Madha ni za kupigia jua kuambia yuko kwa line jo. Anataka till yani umwambie tu tuma till number, alafu unaingia kwa LEMFI, unabaki umechangamka haraka haraka. So, baki umechangamka, fika LEMFI, tumia promo code ikonene. Jia nini? LEMFI ni international payments for everyone. Eko nana.
Kuna machuo kadhaa sahi, but hizo ni more on the private level.
Yes, nili mesema sana sana hizi pub.
Unapata ma structures au ziko, they are well structured. Yes. But now majority ni public schools.
Mm.
Public schools ukienda officially, time ya serikali, classes inafazianze, I think ni 8:20. Na depending on levels, the last class inafua ishe 4:30 for older. But ndo hii tunapata na gano kwa stage za 10 asubuhi. Kindu mtoto ni nini?
Anabeba mizigo.
Anabeba mizigo. Atarudi sijui saa ngapi home. Asijui atalala saa ngapi. Hiyo tulio kunile pod ingine we really went into that. Una but hii mambo ya these guys are humans. And kuna maswali, kuna boy wangu Dr. UGW mumuuliza, mbona national exams zile zina determine future za watu in so many countries, zile kwa watu wakiwa 18 years old, on average watu zifanywa wakiwa 18 years old. Sa zile hapo ndo peak ya hormones zako za nini, kama ulianza kujukuna watu wanza puberty late, kuna wale wanza mapema, unaona. But why at that time where somebody's life is going through a lot of things, na hapo ndo high school iko, unaona, watu wajui umto hii ndo ndevu inaanza kutoka, umto hii uboy
voice
ina break, uboy anaanza kuwa wet dreams, aelewi nini inaendelea, umto hii in the afternoon anaanza kuwa erections akiangalia certain teachers, udem anaanza ku get blushes, udem anaanza ku roll, udem anaanza so many things happening to them, which ina take time ku process. Unaanza ku realize friendships, the dynamics and all that. Ni kama hizo zina happen. So these kids are going through a lot. Alafu ngiangalia nationally bado issues inaendelea. That's why the older Gen Z's wale wamemaliza chuo. Sasa zingine uki wana complain about other things which are like, guys, tusaidieni ku raise wengine. Mentorship does a lot of positives. Sasa zile uko nao, si hata tukicheza ball, kuzimu cheza ball na Trevor,
wakifunga chuo. Kuna mabuda, unapata buda mekamu na watu yao. Tutacheza, but in the process, kuna values tuna instill kwao. Cheza hard, but usicheze rough. Ya kuumiza mtu kariya boli yake ishe. But ukienda mali unasikia coach mkanyaga. Ujindu, ni nini unaambia mtu?
Mimi nilikanyaga, wacha robo.
Eh, nini unaambia mtu? Unaona? There are certain things you just have to, and these vitu, these conversations, lazima tuzipeleke shule. We need to have conversations in school. Yo ya huyo mtu yuwa Diana, ameyeka online, so we can talk about it. Ana complain about it, isijua walikuwa na funky.
Oh, walikuwa leto ya major.
Walikuwa nataka calligraph, jia ende, na major, sijua walipeleke wa dancer moja and all that. So yu ndi kafanya watu wakajam. Unaona, to me, I understand them. Because I'm looking at them at a different lens. These are kids who are growing up. Emotions,
they need they need their promises,
their promises to be fulfilled, nini, but who promised them and then aku fulfill. So wanaona tumedharauliwa, wanaona these guys are not listening to us. These guys kwanza upatia to listen au waganao sana, these guys. So who did it and how can they annually sema, unaona? But these events pia sometimes pia walimu wakwe realistic na expectations zao. This is the middle of the term. Fanya events kai hizo towards the end of the of the term, kama school funkies. Then if you promise to return to fulani later, ndo kusikwe nizo grievances. Hakuna kitu mbaya kama wasalewa na form to grievances tudogo tudogo.
Especially this time of
this time.
Talking about
umeongeju ya nini ya wet dreams na vitu kaa hizo, nikumbusha tukiwa primo class 8 tulianza kufundishwa sasa hizo. I think that was the time story ya sex education ilikuwa a very divisive thing. Kuna ma parents hawakuwa wanataka hiyo story na kuna wale walikuwa wanataka, so si tuka chuo yetu si ilikuwa mix, ilikuwa both 844 na American system
hiyo kipang.
So tukaanza kufundishwa hiyo story za sex education. Tukaanza kufundishwa, so kuna kumbuka topic ya wet dreams, I can't I'll never forget that. So kulikuwa kuna mse fulani alikuwa anaitwa Anto. Easy Anto. Anto alikuwa mrefu kutuliko, so unajua vile ma desk zinakoaga. So yuko huko chini odijo anatufundisha story za wet dreams. Dream nika msupu fulani. So mse huko chini amenyonji. Amenyonji mbaya. And then, so unachiki akiuliza swali, anataka mtu asimame ndo ujibu. So asha uliza, what is a wet dream? So, some of us are shy, we're not saying shit. Well, to them tuko huko tuna giggle. Washa point Anto. Anto akaambiwa asimame, atuambie what dream ni nini. Nakumbuka zile shorts tuko na vanga.
Kitu kaki.
Zetu zilikuwa za blue. So alisimama, so desk yeye ni mrefu. He was the tallest guy in school. So akisimama, he was yake iko juu ya desk. Alafu amembawa. So today mtoko like hiyo siku sitai saa.
Inatukumbusha jamu. Jamu tulikuwa na jamu ndio.
I think every boy has gone through.
No,
but kwa sababu umebonga nikumbuka boy fulani eh.
No, jamu ilikuwa na walimu wa super.
Mabadi.
Mabadi ba. Alafu my yanging. Jamu ilikuwa na walimu wa super. Mbaka kuna wengine juu natamani tu waone sio
wako. Sio
ndio my teacher. So kuna wale walikuwa wanajua maboy kitu wanapitia. Especially kwanza after umeenda dining umekula vizuri. Alafu jamu unajua ilikuwa na meal poa. High protein diet. Kwa gasafi. Ushakula umekama la vile juu umekuchoma choma. Joto ile poa. Umekaa hapo mwalimu afundisha tu boy tume mbao.
Laona jua what happens akiandika.
Akiandika kuna shake. Unapata kuna wale wajanja akitaka mkwe alert anaangalia. Ukiona umezuba anakwambia usimame ujibu swali. Hapo ndo ulikuwa unajua ni ile joto yote. Unapata maboy watu blazer. Jublazer ilikuwa ile. Ukiamka na mkumifu
pin. Sina zui.
Kuna mwede. Kuna ile kuweka mkono kwa mfuko alafu
unajaribu. Una deal nako.
Unaambiwa pia no pocketing. Sijui stand.
Kuna mwede. Kuna mwede alikuwa ga. I think alikuwa yetu wa siyari. Na Freddy likuwa na SM class. Uwa matata. Na kumwa kuna time. It was hot. Kakama katuambia. Remove those blazers. Ule umetaja blazers. Tukatoa. Alafu akasikia, what is it? Akasema, it's hot for you too. Jo alikuwa ngana kozi. But sasa, alikuwa anajua how to play with. He was also an emotionally intelligent adult who's a teacher, I'm a male or female. Anafajua like, you know, this is wako kwa piki ya nini. Most of them, is it triggers. Zinakuja very now and then. So akasema, sasa mnajua hata nikitua ya mtasoma. So unajua yoye tumaliza, akasema let's proceed. But kulikuwa gaivo. Talking about parenting and kids, kuna story flani tulikuwa tumebatini ya maju. Tukama hapa hivi kiasi. On Monday, nakumbuka nikuambia about mother flani alikuwa arrested for the previous episode. Ya alikuwa anajita the party mom.
Oh yeah yeah.
Mwenye ali allow son yake
I invite
a whole party at their place, and then you know sex was even allowed na peer drugs, and they were supposed to like the mom encouraged such acts amongst minors. Now kulikuwa story flani I think 3 years ago. Yeah. Kalikuwa anajitaja akadem ni share something. Nakumbuka story ya dem fulani mwenye ali drive ndai because of amekosa na boyfriend yake. She ended up killing both
local.
No, maju.
Oh.
Yes, she ended up killing both the ex, the boyfriend and the friend's boyfriend. Because she just drove straight to a wall at a very high speed. But so now story, of course she came out alive. Yeah, alikuwa na safety belt. So watu wakawa, she was arrested because now the case ili prove she did that intentionally. Because even they found the nini her leg on the whatever through investigations. But now fast forward kuna story flani through investigation. But like the family is weird. Family is weird. Walipata saa text za u dem sasa mwenye so I think she's still in jail. Aki exchange text na budake sometimes the middle of the night. Daddy, I want warm milk. Come in, I don't want your dad is mom awake, sijui nini. Some messed up stuff.
Jesus.
Yes. So this
never send these messages to her mom only to her. Why are we not talking more about the warm milk situation?
So any like Netflix sasa imefanya
documentary.
Hii ni tutu medivye kidogo, just talking about maybe weird.
Yeah. It's important.
Weird relations, yani. So this, the mother, pia huko mbele kuna vile anasema nini, testimony zake. Watu wameanza sasa ku go through the case after the documentary came out. Inajua the crash is on Netflix, maybe wase wanaweza nini.
Shirilla and the crash, y'all, I am crashing out. Yes. Why are we not talking more about the warm milk situation with the McKenzie Shirilla and the crash, y'all? I am crashing out. She sent her dad so many text messages about requesting warm milk. It was like 3 o'clock in the morning, and she would never send these messages to her mom, only to her dad. And half the time, he wouldn't even respond until the next day and be like, sorry, I was sleeping. Do you still want warm milk? Now, at first, I was like, maybe he would bring her warm milk because she was on some like trip and he was trying to get her to come down. But then someone mentioned in one of these videos that if you Urban Dictionary what warm milk actually means, you guys, it's disturbing. There's no way that this was happening, right? There was definitely some weird energy in that family. There's no doubt about that. Like, we can all admit that she is obviously the problem, but the bigger problem are the parents who have enabled her. Like, she was the kid that would get in trouble in school and the mom would go cuss out the teacher. But like, someone, please, what is the warm milk?
Okay, I don't know what it is, but from the way she's talking, I can already picture what that is.
Yeah,
but I don't agree with the way she's saying it. Someone can already tell that family was messed up, because if the dad alikuwa na receive his messages, na kwa na reply, and then asubuhi anamuliza you still want the warm milk, na manisha huyo mzee haya kwa anajua what yeye alikuwa anafikiri tu ni milk.
Mm-hmm.
He didn't know. It's only the kid who knew what it was, and she was. You get
no. The according to the name, the dad knew she was maybe abusing drugs. Na kuna watu wanasema ati maybe when you're high on hizo vitu unaita the mollies and stuff, like you can some if you mix it with warm, it helps you to stop tripping. As such, you tripping, mimi kama you need to like calm down.
Yeah.
Sasa ukienda kwa warm kwa nini kwa Urban Dictionary. Apata maybe ni vitu.
So it's sexual, right?
Yes.
Yeah. So that's what I'm saying. Like it's like the kid knows it's sexual, but the dad doesn't know. That's why anaamka asubuhi akimuuliza, you still want? I'm sorry, I didn't see your text, but did you still want? You can't angekuwa anajua ni kitu sexual, angemuuliza hivyo mbele ya mother yake. Unless now the whole family is involved, which is even more fucked up. Like, but you from the accent you're ishing up and in that one country, what?
Because even at Okiangalia, most of the cases, the students actually relationships, teachers and the students, rapatani female students mostly.
Yeah,
female teachers
with young. Yoga. So uliona kuna juzi kuna ile
video
na video fulani ilitokea juzi. Them sijini like Ghanaian or something. Like wanna teach huko. I don't know if she was teaching in the States, and she was involved with like a very young boy. Now waka post video kwa online. Unajua she was even fired.
Problem ni unaona the opposite ni normal. If a male teacher and a female student. The law is very clear on you tenda na noma mingi, but the opposite utapata especially maju they're very lenient. Ni kesi moja tu ndo niliona the female alifungwa miaka mob, but mingi awaga very lenient. That's why watu ukienda gata X utaona watu na zikipostiwa watu wanauliza, so is she going to get the same punishment kama ingekuwa ni Charlie? But yeah, ni hiyo kitu ni important cause inakuonyesha sasa zile watu wanaenda chuo. Unaona kama sasa hivi maybe watu wameingia grade 10, si ndio? Watu wameingia grade 10, watu wametoka from all corners of the country. Nini kitu muhimu sana ku advise watu hii? Unaenda ku meet na watu wametoka from different households. Not every household is as responsible as your own household. Na pia wewe kama mzazi unajua household yako si responsible, jua zile vitu una traits uko nazo mbaya ndio mtoto wako anaweza adopt. Just make sure una make a follow up shule. Ndio sikuja ka damage watu kama wengine vile wame damage wengine. Unaona, and we need to be intentional with these things. Watu wametoka different backgrounds. Nilikuwa naambia na kuna chuo nilienda, it's a mid level group of schools. So tumeenda kuongea, kuna mtu tukaanza tu maswali tuki build up. Then kauliza story, kuna story za crime hapa, watu hii kuibiwa ibiwa. Huyo mwalimu kwanza alijipanua akakuwa 10 times big. Kanaambia no, we don't have such cases in this school. Everybody here is well taken care of by their families because they come from you know, high social and economic class families. Nini akongea akimaliza nikwambia, then now we'll be facing a different problem. Those same families come now with separate set of challenges. Nikwambia hapo sando kuna hard drugs, accessibility, unaona, nikwambia hata kuna wale wana access weapons, kisha wana chuo watu hiyo wamebeba mandenga, wameenda nazo, licensed from parents, wameenda nazo. Because at that level, inaleta a separate, ukiendeza chini, watu endaga kuibiana. Ndo hiyo nalikuwa gana nikangua meka hivi, zikauke. Ukienda shule zingine,
ni bangi tu.
Kuna wale hata waoshi nguo, wanaoshewa. Yeye analetewa nguo mpaka ziko ironed. Unakuja unachukua bachi yako. So ile problem ya hii anuko haiko hapa.
Even scrambling for food.
Problem ya hii anuko ni kukimbilia food, kufaitia food.
alafu ni githeri almost daily.
Mm.
Githeri yenyewe imekuwa mafuta ata.
Mm.
Niko na weevils for protein. Ukienda shule nyingine hiyo problem ya food ah.
No, no.
Huko ah today I don't feel like eating.
No, no.
Le ati wa with a serving sijui burgers na nini ah leo I feel ameenda huko kwa canteen amebuy kitu kingi.
Mm.
You know so but challenges za huku utapata accessibility ya even hard drugs.
Mm.
Family kwanza hizi za your class tena ndo family mingi ziko broken.
Yeah.
Na zina kama watu yona kama na trauma.
Alafu sasa hiyo hata vile wewe Odijome alisema that problem doesn't exist here kwa sababu watu wako well taken care of. Kuna watu wengine waga wako kwa wako hiyo level hawaifanyi because wana lack. They are trying to prove that they are also like
yeah
wako from another unajua kuna ile respect fulani inatokeanga na kuonyesha wewe ni hard so unapata kuna wale wako wanaweza kufanya kuiba tu kitu just like practice na kuna wale sasa vile ulikuwa unasema wanapata access ya vitu za maparents wao.
Mm.
Me I think nishacha pa history mara kadhaa kwa previous episodes za iko nini.
Mm.
Kuna msechuo alikuwa anatry kuniuzia ndenga.
Mm.
Ya buda yake.
Mimi nishakwambia zako wa loaded. Wewe ni kama ungepata ungepokuwa mtu wangu.
Tunamtanga.
Asante. Wewe mse miuskia.
Ngoja, ngoja.
Wewe mse well, I think parent wake alikuwa either na gava ama kitu kama hiyo like super so on that level.
Mm.
So shule zote wameshindwa kumnini.
Mm.
Wameshindwa kumtem because parents wake ni they are that rich.
Mm.
So every he gets into all types of trouble.
Mm.
No consequences. So he was kicked out of all the schools.
Mm.
Ended up in Upper Hill.
Mm.
So in Upper Hill akaenda tu na hiyo tabia. So na cheki chuka kina Upper Hill ni hizi za wasee wa mtaki mta.
Mm.
So ma prefect wako strict kiasi on some unajua. So kuna ile design ya kuna time ma prefect watakuja wana search desk zenu wapate kama kuna anything amfai kukuwa nayo chuo.
Mm.
Walkman vitu kaa hizo. Hizo ndio zikuwa zinachukuliwa sana hizo siku. Discman, Watchman for those who don't know what those are. Squeeze him kona iPhones, kona iTunes. Back in the days, we had low players called Walkmans. Za kucheza mziki, but we were not allowed to have them in school. So kuna siku, Joel, ameambiwa, wase, ma prefect wame kama wanafanya hiyo search, washambia, kila mtu wafungwe desk. Wase wamefungwe desk, Joel amekata. So watu wanafikiri ni, vile, ana come from a rich family, ni waga kichwa ngumu, so he has to have a Walkman in here, we need it. Akakata kufungua desk. So the prefect, what did they do? Kicked it open.
Mm.
Pa! Kui kick. Nini meanguka? Ka revolver. 22.
Mm-hmm.
Ile nazunguka tui.
Mm-hmm.
Everyone.
Na huu kuna kata ingine.
Kila mtu. Akahepa. So from that, nini nikasikia? Sasa apa yelpi wakachoka na ewa kama expel. No school was taking him.
Mm.
So, remember wako rich na hakuna shule inamtaka.
Mm.
But si unajua milimani vile ilikuwa.
Mm.
Edi alikuwa anakuuliza tu uko na school fees eh? Unajua kucheza ball eh yeah. Joel akaletwa hapo. Mm. Joel kuletwa hapo akaka within si hatujui hiyo story.
Mm.
Within like 3 months tushaanza kuzoeana na Joel kiasi kiasi. Hiyo ndio kuja kachuo na madeals. Unakumbuka vitu tulikuwa tunavaga kitambo zinaitwa bubble jackets.
Mhm.
Yeye ndio alikuwa na mabubble jackets anatuletea tunatuuzia. Siku moja ashaniuliza Zack, do you want a strap? Nikamshozia. Nikamshozia as much as nilikuwa hip hop.
Mm.
Strap ilikuwa too much.
Like, no,
mm-hmm. So you know what a strap is?
Mm.
Mm.
That's
a gun.
Okay,
yeah. Mm. At that time, hiyo slang ya hiyo time, strap ilikuwa ni ndenga.
Mm. Mm. Na robo ilikuwa nasema vitu zingine.
Ile strap ya
kutu. Ya robo, juu Urban Dictionary.
Dawa ilikuwa ndenga. Usi tuka update to bigger thing. So hiyo strap ikakuwa nile ya kufu. Kalafu na
kutu. So Joel ashani uliza, Zack, do you want a strap? Alikuwa naongea tu hivyo.
Mm.
Na nikamshozi.
akatrai kuishop around kuzani wadosi, but sahi amekaziwa kwa ajili ya kufukuzwa shule zote, amekaziwa pocket money, amekaziwa vitu hizo, aishi hata na mzae wake sasa hizi anaishi na sister yake. So nikakata. Couple of days later, tukiwa parade, bagi yake ishachukuliwa. Nini imepatikana? Mtungi ya gas. Najikisi mtungi ndogo za gas. No. Nini ilikuwa ni wheel cup ya Benz. Ya gari, yeah. Anaulizo hizi, kumbe anatrai kuuza. Ashachukua ni wheel cup ya sister yake. Anatrai kuuza. Kupelekwa ofisi, punishment kidogo, akarudisha. So the next time sasa tuko tena parade, akona mtungi ya gas. But anajua bagi yake lazima itasachiwa. So ana try to get mzee amweke hiyo nini kwa bagi yake. So ana kam kwangu za kusuniweke nikamchozi. Kila mtu zizi. Sijui ali get mzee. Sikumbuki vile ili happen kaa alipata mzee wa kumweke hiyo gas. But hiyo siku hakushikwa. Story kaishi hapo. A few months later, guess what's happening? Lost Boys are coming to Kenya. Mzee ashasema akona access ya VIP tickets. Ashaenda chuo fulani na kwa gawapo aboreta mya babi fulani. Mababi unajua? Yes, sijui inaitwa nini. Asha convince wase akona VIP tickets. Wase washampatia thao. Wase ka 15. Anampatia thao. Hati awapatia tickets za Lost Boys. Lost Boys wamekam. Wase wanaitisha tickets zao, hawaoni tickets. Ikabidi wakuja sasa kureport chuo. Kuna mse amewakon. Walienda hivi kwa headmaster. It is genius. Who is this boy? Vile alisa watu Joel. No.
You are lost boys.
Edia aliwaambia hataki story ya huyo bora, hataki kusikia story.
Hataki story za huyo promote.
That's how crazy it was back then. Yeah. No,
so what do you want? Edia alikuwa afikiria to me and my crazy joy.
Eh, cuz mse kwaoni walikuwa wadosi, but bado walikuwa wanafanya hizi vitu. So mse wako akisema iti hiyo shida hiko hapa juu waseni wadosi.
So unapata hiyo level.
Hiyo level shida ni zingine.
Kwa sababu wengine pia umanga juu wana, maybe wanataka attention.
Attention.
Ushonaga kama unaenda mali, kuna ilikuwa ni supermarket gani? Kulienda kulikuwa na, nikapata shoplifter, madam.
Yeah.
Eh, so jebile su wagatu rada ma, nikamona Kimanga akaseti. Nikona employee moja, so surajua vile nimesimama hapa, ya meuwa madamu katikati. So ule vile lichukua akiseti na namuona, zile twitch eye zetu za chap chap. Kidogo naangali uko mwisho, nikona employee moja, kumbe alikuwa nachungulia kwa shelf. Kamuona. Then huo madama kaenda. So nikashindua, nikienda kwa counter, napata nude demu, wanaongea. Alafu ndio demu ambe, ulimuona? Kambe saa mtafanya juu demu. Ambe huyo, huyo kutufanyagi kitu, huni tajiri. Huyo, kumbe ni mother, anatoka from a wealthy family. Ni muindi, wealthy family. So kutuwa ufanya, yu ni problem anayo.
Ni klepto,
niani. So kutuwa wambiwa tu ni, akiingia, juyo ndo supermarket yu wenda. Akiingia, kutuwa chungulie, whatever atachukua, family na, wanatumana gina. That's an arrangement they have.
Okay.
But pia kuna tu, in general, unakamua boy beshte yako. Same thing na jamu. Kuna siku niko, nimetoka tu nje ya class hapo. Nasikia, Hedi ameniita, hey, come here. Hey. Kiroga nambeno, kunu boy mpeleke class yao. Hey, so boy fulani hapo ka pointi. Nenda chuo ndo, kwani umekam, it's a weird time of the year, the month, nini. Buena nambia, kwanza chuo ame-expelliwa. Jana. A group of schools. So amekam, jamua mingia. Baadaye tuka kwa nemo mabeshte, nikamwambia sawa wewe mtu asikusumbue nini. Lunch ni ngoja hapa ndakujia. Haja pia si ni wale opportunists. Ushaona hii ni mali
yani
kuna make withdrawal
meal ticket meal ticket
meal ticket walimbiaga aliendaga na ndenga chuo
Ah tu waga wezi sema ti since
bring tools zenye pa kufanya kazi
well off family
yeah. Yeah. But in essence assassin eh ini kuonyesha parents ukienda chuo
there's
kids especially now kama mnaingia fresh ones unasaka ule yuko primo let's say ka daughter yuko bado primo amekuwa na the same classmates ama schoolmates kuzao intinchio chinchio for the past let's say eight years. So more or less unajua squad yake na walikuwa they were babies so babies so wanakuwa teens unaweza kuona nani mchikichiki hivi unaona nani alafu yao pia wanaonaga weird behavior wanaona we anafanya hivi then unasikia stories za unamuona usifanye hivi na hivi but then sawa kienda high school mali wame disperse wengine wanakama wengine wametoka area zile wengine wamefanya hii wengine hivi wengine families are so different ndo mwambie watu you might be raising your kids with values but wengine hao wana raise kids on vices unaweza kunafanya hii wengine wanafanya hii utapata mwingine ameraise this kama hii religion mwingine ameraise watu na not with the religion but with certain values mwingine ni familia yao ni wasio anything goes mwingine unapata hata ni kijana tu anaishi na nyanyake but nyanya ajui vitu zinaendelea mwingine unapata ni mtoi akitoka chuo yeye ndo lazima akafanye biz ndo family survive there's so many different but wakiwa pale wakiconverge lazima ujue hizi peer group wataka what would they be doing so shule zina need more mentorship sessions ndo maana sisi tukikaga hapa mwaje madem hata maboy tu both genders hawa young kujeni whether utataka tu kukalisha hapa ama utataka tuonge on the side we'll do that we'll talk and see how best to situations una face nini can be worked on cause at the end of the day hata kama wewe ni manga unadanganywa kwa violent in any situation bro mtu stand alone utaenda pale utaenda kwa doc alone
kisha somewa unaitikia mashtaka kama unazidi
you are alone brother uaga lonely watu watakuchocha huko hakuna but ukienda pale karao you are alone unaikuwa kwa cell alone unaenda pale kwa kusimama alone school utakuwa unakuwa sentenced alone ukifunguliwa gate za kamiti ukishaingia you get into a different world ukienda Langata prison you get into a different world life yako ina change just like that
yes.
No.